Kenya's number one king, VJ Chester. And he ain't your average DJ.
kukuoni barake. Mshikaji wangu wa maisha. Oh baby, I love you.
And for you, Chester, mina badili mienendo yangu baba.
Baby, for you, mina ukimia ujana mama.
Genge buma nawe,
nawe.
Zayo watoto nawe,
nawe.
Wale pamoja nawe,
nawe.
Zereke pamoja nawe,
nawe. Nataka nijenge buma nawe,
nawe.
Zayo watoto nawe,
nawe.
Wale pamoja nawe,
nawe.
Zereke pamoja sia zangu ziheshimiwi mama wewe chakuzungwa usijifanye kama ujui tatizo mimba yangu loito nini niacheni sinu nipo kimya mwezenu na mengi achalia na moyo wangu maneno maneno misipendi niacheni sinu nipo kimya mwezenu na mengi achalia na moyo wangu maneno maneno misipeni alubera
Chester
dubera alubera alubera dubera alubera. Tena hauna shukrani, utasema jinsi kukupenda we, nikutumie kwa msingi gani wakati ulinikuta na tesa we, nilivyo kupenda na shida za koma na madhaifu ya koma, nikapiga na tafita vya koma nikuridhie. Nikupenda na shida za koma na madhaifu ya koma, nikapiga na tafita vya koma nikuridhie. Mimi niacheni sinu nipo kimya mwenzenu na mengi achalia na moyo wangu maneno maneno misipeni. Niacheni sinu nipo kimya mwenzenu na mengi.
Chipare
Sempenaga na na kila mtu anataka type yake sasa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga na oh bwana alivyonipenda yule alivyonipenda yule sikujali nikamwaga alivyonipenda yule alivyonipenda yule sikujali nikamwaga. Yule alinipenda bure oh nikamwacha kwa ajili yake yule alipata pesa na zenye hiyo siku na maana kweli macho yalinyada aki macho yalinyada yeah. Alivyonipenda kwa bidii suzidi kanionya mimi sisiki urembo pekee uridhishi oh inahitaji zaidi taipu yangu oh ni yule anayejua thamani ya penzi langu taipu yangu oh, ni yule anayeniazi yeah. Ina maana gani uwe na shana mrembo dunia nzima na kupendi ina maana gani uwe na mume mwenye hela chungu nzima na kuthamini
nilikuwa nameless nikimwona na sinzi ya ka nameless huko ndakuja kalesa love ilikuwa genuine than leather na uyu we started litambo wakati sikuma mezani was jambo wakati stima kwangu was scandal wakati birthday yake haikuwa na keki wakati nikisota linipiga jeki nikachanganyikiwa na rangi ya tao yangu ikafunguka club yo makao leo macha kesho coast tunakacha tulizi document snapchat niko empty na miss kishenza alinipa ya kweli mapenzi lonely na miss ali
mapana uwaga hakikosi mwisho oh mwisho
fire
ya nini kurumbana kukicha bila suluhisho oh oh wenda kisichoridhiki akili kisa ya nini tutoane Mana na jichunga saa tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikiria, nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo uko mekunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana, nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo uko mekunifuatilia. Nishachoka, ni kukicha vijembe, dhara umaneno, umasimango. Nimechoka na
mbaya na zuri wake, baby. Ana madhaifu yake, oh baby. Nani yangu nayejua, nana kabiliana nayo, ila mwenzi usitojua, kwa kosa la kumiza moyo wako, oh nisamehe. Tena najuta, najuta mwe, yalo nikutaze ibilisi mama. Tena usiku silaki, labda nilechaka, ama nilale mama na picha yako kifuani, noni Yesu kunami ya unaniwaza, baby. Ama tama kwangu nisha gagate, haja nyone, haja kanyone, haja nyone, haja nyone, haja kanyone, haja nyone, haja nyone, haja kanyone, haja nyone, haja nyone. Hasa giza la motanda, mima ututi. Mwajua nimekuzoea mama, na kuitaji leo zaidi ya jana. Na inapo utache leo mama, mima iti, yeah. Tina najuta, najuta mama, yalo nikutaze ibilisi mama. Tena usiku silaki, labda nilechaka, ama nilale picha yako kifuani, noni Yesu kunami ya unaniwaza.
Now hear this,
kapa tumbo la nja, naweka sauti kwa speaker, nipate mea wada. Mara simu inaita, jina langu twa, akisema mama yuko kitandani, kama si wa leo wa kesho. Na kupona sizani, upate japo neno la mwisho. Nina mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea, mdogo wangu wa kike dunia lishagolewa. Tizama jasho langu na mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji, napiga moyo konde, therapy mora ndo mpaji. Matatizo,
matatizo yatakwisha lini? Matatizo kila siku mewe mbona? Matatizo yatakwisha lini? Yapo likizo, nifurahi na
subira, imani peke ngao yangu.
unanisha sali sana ila mamo bado tafarani mama kanifunza kikabira ikunde sana haini yangu tena nijitume sana na vya watu nisivitamani hata mupenzi lonae najua siku wata nikibia itantesa yendo mbozo zilengo jekesho mare atazi choka kuzimumilia anakosa tamatuzo ona nadai wakodi nilipopanga nashinda roti nikiranda shapiga oti kwa waganga
wapo hisi na roma
nikauza maji na kalanga nikawa doki kwa viwanda ila kote zero ni majanga
mtindo moja
nino mtoto wakeke nyumbani wananitegemea mdogo wangu dunia lishagolewa tazama jasho langu mnyonge kipato hake kithi maitaji napiga moyo konde sherapi mora numpaji matatizo
matatizo yata kuisha mewe mola matatizo kila siku
mdewe ni matatizo
matatizo,
oh, matatizo.
Yata kuisha ngeye ya polikizo mifura ina ina
Hey, my damn keep out around the clock. Hey, me crash out the 1-2-4. My damn keep out around the clock.
I don't attack, I don't give it to them. I get this, I mean, I give it to them. It happened now, I don't want it again. Lie, mean, I give it again. So my damn don't cabbage, I say, no time now, my body man. How many parcels I hate, my body man. Cause a girl, they me no type, nobody man. Cause I'm super, wrap up your body, go. They said that they monkey, they look at the tail. My nigga, go to yourself.
So my damn wanna bend the village, give me na delay.
Naga we young, give me na delay.
When do na wakata wembe?
When do na kata wembe?
When do na wakata wembe?
When do na kata wembe?
Wembe, wembe.
Ah-ha.
Una kata gama day.
Wembe,
wembe. Una wazuga ga day. I say my tongue, sharubati maji matamu. Pigia shere, pigia karamu. Madman shivo sunafamu. My baby, kidogo, kidogo. Asema punguza maenge basi, kidogo, kidogo.
Basi nipeote, nipeote nifurai. Mapocho pocho, adini rambe sani.
Nimuita, ani, anavokata, shwari. Yani tamu, sukari. Toto full burudani. Mazaga zaga, mazaga zinyo. Igoma iliki bila mvinyo. Uwanjani, Ronaldinho. Iye, siweke jingo, pandisha jino. Weno na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Weno na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wembe, wembe.
Aha.
Una kata kama baby.
Wembe,
wembe. Una wazu kaka jini.
Kwa zamu, o zamu, yangu itafika. Swezi kana damu, kesho taja nizika. Hila ningependa fahamu, aya mateso lunipa. Tena mwambieni, aloni njima mimi, doka mpa ye. Watoto wasijisi vibaya. Huyo mdogo anauliza, eti dadi, mama mihama kaya. Chakujibu sina na baki tu kusema.
Atarudi
mama.
Atarudi.
Anawapenda sana. Hali yangu duni imefanya ukanikimbia. Ni vyema ungefanya maigizo, mara kumi usingenizalia. Ingali mapenzi pekee, ningesema ni changamoto nijifunze. Ameniacha mpweke na watoto ni watunze. Ila siwezi mlaumu, wenda yupo sawa. Kipato changu kigumu, kutwa bumunda na kahawa. Ila mwambieni, aloninyima mimi wasijisi vibaya. Huyu mdogo anauliza, eti dadi, mama mihama kaya. Chakujibu sina na baki tu kusema.
Atarudi.
Atarudi mama.
Atarudi.
Anawapenda sana.
Choni mwangu na kamilika. Na kupenda sina mfano, zaidi zunguo vazo. Vipodozi na manukato, nyele na hata pia rangi yako. Nacho itaji penzi lako na nimeridhika. Na wapinzani wako wana hatari yoyote. Oh, usikose usingizi, na mimi nikisema na kesha kazini. Fikra zako zisiende mbali, niko jembe mwenzio. Mana wewe yule yule yule, sipo kuona nogua. Na kupenda vile vile vile, penzi langu alijepungua.
Bado nikwani si deja vu, wrong lane.
wako na tuwa nkafanya makazi. Na kando yako bado najisina najivunia. Na wengine mimi sitaki wala sijaifikiria. Na ndani ilo rinda unapendeza, kipita shingwa na pinda. Ila ingoma naijua bora, sababu unanifanya natia fora. Wewe ni yule yule, yule sikukuona na ugua. Nakupenda vile vile, vile penzi langu linyepungua.
Kubebe mbongoni,
yeah,
Nataka nikudekeze, nikutunze kama moni.
Kielewe.
Wakija wapoteze, ifanye kama uwaoni.
Kielewe.
Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni.
Kielewe.
Oh baby, asa dansi nikone.
Pangwalu.
Uwabambi jo.
Pangwalu.
Ululu femi.
Pangwalu.
Oh baby, asa cheza nikone.
Pangwalu.
Uwabambi jo.
Pangwalu.
Basi cheza na mimi. Moyongo mwaro pahimi. Nchungu kiruziwa. Same mara sabini. Uo mzungu siachalewa. Kependa chunga majini. Kwenye ufungu pareniwa. Kumbate paridini. Kwenye tundu hamanjiwa. Uyo wangu nyoma kutu sini jena kibiriti.
Asawe.
Benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipatie vya kita nani nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Kobasi jilegas nikubepe mgongoni.
Kielewe.
Kita nani nikolezi kwa miuno ya kingoni.
Kielewe.
Kisha nipembeleze. Nirudisha utotoni.
Kielewe.
Weka mate niteleze kama nyoka pangoni.
Kielewe.
Oh baby, asante sikitoko.
Mwangwalu.
Oh wapanwecho.
Mwangwalu.
Ululufeni.
Mwangwalu.
Oh baby, asa cheza nipone.
Mwangwalu.
Uwabamijo.
Mwangwalu.
Basi cheza na mimi.
Mwangwalu.
Aba. Nataka kucheza chura na ingali umusimama.
Ainama, ainama.
Asa onyeshe.
Ainama, ainama.
Unacheza.
Ainama, ainama.
Unataka maja kisima na mwoga kututama.
Ainama, ainama.
Embu onyeshe.
Ainama, ainama.
Unachotaja.
Ainama, ainama.
Unataka kupiga deki wima umesimama.
Ainama, ainama.
Embu tuonyeshe.
Ainama, ainama.
Unapiga aje.
Ainama, ainama.
Si unataka vya puru tebo samona una. Ainama,
ainama.
Ebu tunyeshe.
Ainama, ainama.
Unalenga aje.
Ainama, ainama.
Turu, turu. Tuturu, turu. Tara, tara.
DJ Chester.
Unaitwa Rachel, unaitwa nani? Wewe, unaitwa nani?
Chester.
Hivi unatoka mtagani? Wewe,
Nairobi, Kenya.
Hivi we, unawa nani? Wewe, mwana wani, jenda otu umekwaga wapi, wewe, umekwaga wapi, naomba usinipe kisogo, nataka nifungue wangu moyo, pedewe ni namiliki gari, na sasa lipogereji kidogo. Attention, attention, baby can I get your attention, ni sinubaya, sinubaya, just wanna give you some love and
sijui
unako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, inataka niseme na wewe. Sijue nako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, inataka niseme na wewe. Nataka seme na wewe, kidogo seme na wewe. Nataka seme na wewe, kidogo seme na wewe.
So baby please, so no done. Na manisha na chusema si utan. Unani maliza mama. Watu fan, wanna die. Niku waje kuna toka na fulan. Mbona bila bila mama. Tunde nyumbani, dada meanda kachori nile nawe. Kisha maishani, palilishie birikana ikiwa nawe. Au koko bichi.
Chester.
Tupunge upepo wa bahari. Mombasa Malindi. Tukalezo kachili jamani. Mama Tanzania wapi.
Ila naomba nitembe na we.
Nitembe na we.
Nina mengi. Inataka niseme na we.
Oh mama mama.
Wala wapi. Ila naomba nitembe na we. Nina mengi. Inataka niseme na we. Nataka seme na we. Kidogo seme na we.
Nawe,
kidogo seme nawe.
Nyaka nyaka michizi kabisa wa milembe. pressure my heart. I just wanna hold you, hold you, hold you like that.
Chester.
I wanna love you, love you.
You are special, my heart.
I just wanna hold you, hold you,
hold you like that.
I just wanna love you.
Singida Dodoma, ma 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 ma, Twara na
kigoma ma 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 singi da dodoma ma 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 twara na kigoma
Kutoka zaman, kasuchobo kama zidani Chenga nyingi ntafungisha Kana wakakiza, nakapaka tabaka Mezani kote kote napigisha Baby wataman, kachoto ketu kapo njiani Uhakika mezi tisa Mbake! Wakini tabuzi ni chune Tena ringa kidogo Wapiga mirusi wanune Ongeza mwengwe mikoko Wakini tabuzi ni chune Tena ringa kidogo Wapiga mirusi wanune
Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Adinangata matamshi Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Adinangata matamshi
Singida dodoma Ma, 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 ma Twara na kigoma Ma, 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 ma Singida dodoma Ma
Na zamani ndo wanavyosemaga wazuri ni wengi ila uongo mwingi baby ukishaviona vya ndani basi wanakumwaga ndo maana ukichelewa dukani mie kama moyo kandani dunaga nawaza usije mangi jirani akakuanga kilo ya unga kazi na kosa sentano kipande bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche yambe tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange niweke wazi ni kipi kinafanya uripeni tell me baby love
oh basi niambie
kipi unanipenda ingalisi na domo
niambie
oh basi niambie
oh,
tell
basi
me baby
niambie.
Love Usije nitenda ukaniumiza roho Sikuzi magari ya wakongo mapesa mara nyumba mbezi Sinichanganye na ubongo nidate kisa mapenzi Sije kuwekea numa Umenipendea rumba Bibi nikija kuduna Oh, oh, usije mgeze ya puna Ukani achia ngunga Wana kumende ya chunga Oh, oh, maya zaidi sina kazi Nakosa sentano kipande
bora nikuweke wazi, ya nini nikufiche, niambie. Tumeumbiwa shida, maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya urite.
Twende mbali no, oh, oh. Cause as long as you love me, I don't care about anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. As long as you love me, they gon' do anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. Oh, cause you're my everything, everything, not everything. Baby, my love is so legit. Baby, my love is so legit, it's so legit. You're my everything, everything, not everything. Baby, my love is so legit. Baby, my love is so legit. Baby, that's it. Basini busu mama, adharani mama. Basini busu rosa, uzumie, uzumie sana. Basini busu mama, adharani mama. Basini busu rosa, uzumie. Na kama chapati unankalia, oh, usikome. Cause I love what I'm feeling, yeah, I love what I'm feeling. Na kama kwa mganga unaniendea, oh, usikome. Cause I love what I'm feeling, hey, they don't have to understand. Na kupenda mama nishewe, nishewe. Siku aji hata waniwe, waniwe. Na kupenda mama nishewe, nishewe. Cause as long as you love me, I don't care about anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. As long as you love me, they gon' do anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. Cause you're my everything.
Chunge tu mwenyewe na sikufunza taraka. Mangapi ulinikosea, ila bado nipo nawe. Hata wanite soba, waseme umeniroga, kukwacha ndo siwezi, nimeridhia. Yes, she's my number moja, wengine watangoja aniongeze mapenzi nizidi kolea. Pale napokona
shula,
pale napokusikia
shula, shula, shula. tukumbeshe wenye chuki, mamluki na kusema wakose, tulisakate buzuki, pobuzuki na wavimbe wapasuki.
We hotali mtunze siri zangu watakiwa sina, wanivumilia na kuamini nitapata, tafazali mingi roho yangu chakukupa sina, una nakopia haki ya Mungu sitokwaza.
Sasa kitu kinakosa kumbe leo sijamon, I wonder if you feel the same way. Nisimuguwa na siumu ichakula konya kipiti na silali atakuwa dawa za usingizi.
I wonder if you feel the same way.
Na macho yangu yanatamani kupona, nafsi yangu inakukosa sana, na moyo wangu inajawa hofu na woga. Oh, mali yangu wasije wakani forae, na moyo nina kosa mani sina, fikra zangu zina kuenda mbali kabisa. Ama jijirishani nyanganyo yangu, ila niwe na adhi kama na kukumu vibaya, elewa yote kisa, kisa mama. Mpaka basi fadhia, heri mgekuwa sinsia. Oje unaniwazaga, mana huku na kufikiria. Mina kupenda kipimo sina, nibora uwe macho, sijinirete ya walo sasa. Kukupenda jukumu langu, sheria kwenye katiba penzi langu. Nye uko liko uko vizuri, mbona simu shiki, hivi uko na nani, unafanya nini, wasiwasi nina.
Mbali nyuma ukumbuke,
silizama,
mbali chunga usimu,
oye unakumbuka mama.
Mbali nyuma ukumbuke,
silizama,
mbali usinyache nijifi,
mina kupenda mpaka basi,
ujue,
mina kupenda mpaka basi. Penda mpaka basi. Ila nayo sijijisahau, ukashawishiwa na watana shati na washika dau, ukanisahau. Sijenisusa utanyacha na mengi, bwana talia, 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 mama. Oh mimi talia, 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 mama.
Ayola,
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 Chester.
Wewe matamanio na unapenda pia. Ila nitajutia nafsi nilikufanya chaguo. Acha kula moyo kumbe ulipita njia. Nilivyowanyima ndugu vya siri nikakutunzia. Usijaleta furu akili ukaitibua. Najuta kujitia bubu sitaki vya kusikia. Kisa pendo unisurubu mengi nishayafungia. Mbona nilikudhamini mengi nikakusikia. Machozi, hakuna mwamba Mola unitoke moyoni. Ila nusiwezi, nakesha kamlinzi. Mana tanki lala unanijia notoni. Asante kwa kunyumiza, umejifunza mengi. Mwanzo siku ya jua, na hapa kutolipiza. Ila mwambie mapenzi, abaki kuyasikia hey. Nakumbuka maneno yako, utonikimbia, utabaki na mie. Tena ukala na viapo, taulati bibiria. Leo sikuoni, ila mwenzako bado.
Bado, 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 bado.
Mwambie bado.
Bado, bado, sinyo kumba.
Ila mwenzako bado.
Bado, bado.
Happy birthday.
Sinogi pombe leo talewa. Ni wape shombe walochelewa. Zikini panda monde nitapepewa. Pembela ngombe au malewa. Ila usi forget kusema asante baba na mama. Ulu kukuza ukakua. Unakupa na keki kwa wema. Kulinde baba maulana. Tukuombea na dua. Anaka picha kako nitaka post. Waso kupenda itawa cost. Leo siku ya kundisha jikoki. Rafiki zako tunasema happy birthday. Taka posta.